Ngiyashela ngezathi mfana ufike ubatshele bakuthi nje kubo inkunzi nenkunzi nenkunza ivula tyele ibhekela idlako nomayihlulwa yiloko yoqubi umswana akho nkunzana zangaphesha umfula zawulazokhonyana ithi kanjani 2011 ukuze kube namhlanje 2016 angaze ngayigoda into esiyangoje angizange ukuzocela angizange ukuzocwenza angizange ukuzozwenga angizange ukuzobhenza ngazoshaya ingoma ngikude ngawomabili amatyolo ngikhangisa iibani ngimemeza iindlondo zathi ngingamemeza ugogo usonyakaza intombi kamashoba ugogo intombi kajiyani ugogo umbhumu mase ngithi sabela khokho sumba mgodi singawulala udlala ngamajakantini kwalezizi ubuhlungu behla ngengalo ngibese ngimemeza intshinga beyisola bakafakazi nabasendisi ukhozo landla mazenanto abayidalamela ugogo logobila kagobanga kwagobisikela ulobole ngomshume wagilbert iphansi igeja mahatela ase ngimemeza imamba ngayisimuka izimuka isifilo nogeto ngamazemba kamsezana ngikunze yabuya nencwelo kulaso sihlukane ngibese ngimemeza umphadla kasonyika unyovisa unyova umhlaba usitikisa wenzane mntakwampondo ngibambela bezizwe kumbuzo mfokankosi bafana mfokambada ngazi mfokacwala sebo mfokamaphumulo sianza mfokamsimango kulebo mfokamasondo jalithini mfokamalinga sitebi mfokacwala saboshwa sayeba mfokanjanjalo ngithi ngibonga ngiphezi kini inzizo zakithi ngisho ngoba njalo ma ngiwa niwa nami noma ngivuka mpinde nivuke nami ngabahlobo beqiniso kimi uyazi ngathi ngiyihlale nje khabo mama langizalwa khona ngibeze khala ucingo bekushaya uvuthi umfokamasondo engoda edendeni ngizwesethi wemfana wenjini wena uthisha omkhulu ophethe iy'kolo eseyidumile kulasenqutu yenkandla emsinga nasemtubuqhube wathi ungumsebenzi wakho njengothisha omkhulu kungangabe sebekhulumile baze baqeda mnoma uqhama ufuke bafuka ushada yabona njengobhinzibayo sakhale sami isidinga bayivuma bayaziyo ingoma ifunywe usikindi umfokazonde enqutu emhlungane ungandwane umfokakhulu engoje wacala udokozane umfokanqumale embuzo ubhuze ubhele umfokankosi ejume etholakele wayifakaza umantombi intombi yakwazunga olunde emahlabathini fakaza themba mfokakhathaze nyukhasela ngale ndaba mazambane mfokamayise fakaza ngale ndaba emhlubathile ngisho umntonso ongadonseka izibe ndekemotyatyenjela ngokutyela nje uyalazia ngithi ngisayihlabanabo njalo abafana bamba besimise nje izinadoli sangangosebehlaba esteli unontanda kuwo kodwa mna ngiyachazeka ngoba bebebo ngokufanele u-4000 umfana kancumalo umajitshela umfana kamshweni umfanisi wentombi umfana kamaduna ugalazisa madonsela ushodoza umfokamanani ugolane umfokabuthelezi umlindosi umfana kazwane usheja umfana kabiyele ubandile ngumfana kazwane ungulungwane umfana kambada ubanana umfokandlangamani asambeni bafana basemzobanzi kwangoma kayipheli kuphela ukweba kwendoda uzwangami wethi ngitshe elikhulu elahlula bavukuzi basemekantishofakazake noba nawazamahlula futhi awuzangisamzeli wasebizo mina ngutom ke into engenandaba ayingengayincathezelasuyezami-ke lezonginikwe umlayezo umfana kahlasenyukasele mina ngilo mfana oshaya ingoma enomshosha phansi sakuthatha iphephe elinomusho zabeka phansi sashisa amaketi zakona umshosha phansi uyibhesikita ngigijime nobakhulule umfokamate ngikunze ehlaba zonke esibayeni sayo bakhulule umfokamate washaya ibhesikita kangaka ndawunangqondo nina ngisukungigwenza wena kanti nakwinkosini kuseyiye leyo ndoda ubakhulule umfokamate ngimdonsa phansi ematyatyela kwesikamantulwane cofacofa mshekesheke kwikhibhodi unjinela wami uthuthane umfokandlovu wempathohlela ngivumele mangithi ngiyayidede indawo ngiyasikhipha isikoleni sikulauthi